Kun Radio Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo kanneen ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa bara 2014 ayyaaneffataa jirtaniin bagattiin sin ga'ee jenna. Sagantaan keenya irraa dhimmoota lamatti fuleeffata. Yaadannoo waggaa 20ffaa haleellaa shororkeessotaa fulbaana 11 bara 2001 Yuunaayitid Isteets keessatti geggeessamee fi ayyaana waggaa haaraa fulbaana 1 bara 2014 kan Itoophiyaa keessatti ayyaaneffamaa jiru laalchisee jiraattota bittaaf gurgurtaaf gabaa ba'anirraa yaada walitti qabame. Kan sin keessummeessuwanii namoo daandiitii aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya qophii keenya duraattaa dabarru. Waggoota 20 dura shororkeessoon xayyaarota imaltootaa kan Yuunaayitid Isteets afur butuudhaan magaalaa New York keessatti gamoolee waaltaa daldala addunyaa lama Washington DC keessatti gamoo Pentagon aleeluun kutaa Pennsylvania keessatti immoo xayyaarri butan kufuusaatiin walumaa galatti namoota 2,977 fixan. Aleellaa kana qaqqindeessi hoogganaa Al-Qaayidaa Osaamaa Bin Laadeen ta'uun battalumatti himame. Guyyaan shororkeessonni balaa hamaa kanatti dhaqqabsiisan fulbaanni 11 barana waggaa 20 guute. Gama biraatiin loltoonni Ameerikaaf kanneen biroon shororkeessummaatti duuluudhaaf gara Afgaanistaanitti bobba'anii turan waggoota 20 booda biyyatti gad lakkisanii bahanii Taalibaan amma taayitaa qabatee Afgaanistaaniin bulchaa jira. Jiraattonni waggaa 20 dura gaafa leellaan shororkeessotaa magaalaa New York keessatti geggeessame san achi turan maal yaadatu? Namoota lama jaallanneen dubbiste keessaa tokko obbo Zinaab Abbaa Jabal Niyoork keessa waggoota 50 jiraatan. Yaadannoo isaanii guyyaa sanaa kan isaan dubbataniin jalqabna.
Hanganama ganaman galab istaakistoonjii keessa tuurist and education dipaartimentii keessa ni hojjeta. Ani guyyaa sana ganama galeen waa hunda qopheessaa jira. Tuuristiin ganama osoo hin dhufanii salphiitti dhaabbatu ollituudha. Kanaa jennaan an dura bu'ee nama lama taanee. Nuyi kana qajeelchuu TV bannee jennu walitti rasantanii ni aksidentii rukuteera kan jedhu the first argine. Aksidentiin mo'i jennee badaa hin naane after 15-20 minutes inni lammataa dhufee dhahe. Amma fiigichaan chikeessa manajarii ni dhufee asii ba'aa jiranii tuuristii hundaa ganuma sana gadi yaafnee jarri immoo hin beekanu. Gadi ba'aa jennaanu akkatti ba'anuu hin beekanu akka jarri achi ba'anii deemanu maalii fi saakishoonii keessa gachuufamaa jira ka aksidentiin argamee miti. Jara gadi baafnee barriin cufamee nus sarratanyaan gadi baanee ilaaluu dhalne barriinuma keenya fuuldura iddoon ooli tireesantariin kuni.
Fageenyaan mamita lafa isin hojjettanirra.
One block blocki tokko.
Gara meetira 50?
Baanee dhaabannee isa namni kufuu isa namni gubatu dhaabannee ilaalaa irra nama danuu hojjetu. All of a sudden bildiingiin kun dhufee xaaxa'ee samaa irra ol ka'ee samaa gurraachessee gaara gadi nuuni lafatti gadi bu'u nu hunda irratti bu'eegaa dhufe. Katamaan manhattan sun inni ifaan aduun sun dukkanaa'ee. Karaan nuuf kaafatee daaraa taanee namni kan kufee walirra deemanii maal jedhanii caccabnee achi istaakistoonjii keessa nama biraatiin galchanuu nu bananii nu ol galchanii nu Firooyida.
Achi lixxan.
Ani achuma hojjeta amma deebi'een achi dibatadde gaa. Inni sirriibu ala nu hollinu tuuristiin tokko tokko dhufanii wajjin hollitanii suuta inni bootaa kennanii fi jara istiriitii goonee gadi baafnee booda akka jarisee manu taasifne. Achumaani all day achi oollee manni nuti cufamee gaaraa ta'ee dhagni keenya hundi daakuu ta'ee galgala gara 3:00 waa'ee booda mana keessanitti namni hundinuu akka galanu hamma nuyi isinitti dawwallutti hojiin nuuf hinaa jedhanii gandu dhiisanii amma manatti galuuyyuu treeniin hin jiru tiraanspoorteeshiin hin jiru miilaan hin deeme from Wall Street to 42nd Street.
Ammam sin fudhan.
Sa'a tokko caalaa natti fudhateera.
Yeroo gamoo sun hundumtuu caccabee lafatti kufee awwaara uffanne jettanii baqachuun hin oolu. Yeroo baqattan kufuun faan turree walirratti.
Kufee namni danuudhaan bucaan naannaa wajjin dhaabannee ilaallu hiriyaan koo kufee namni irra deemee achi akkamuu taanee harkifnee ol galchinee trading flory erratti akechi se achi first aiding ken na maybe nemare no tu mira no un te kan koyuna biratti kufeo o tu bakatu nemare no ku kufe ta chave e wole rede malana ni kufe mo nem ni rede ma kana tu bada biya na mami de achi rat first aiding ve boda o salo ige sale achi ta kamate fayer nindu
egai yero balan ni jal qabadu fe sana isin wan cima dan sene
dubbigun wan aja ta wodanu gale male accidenti wi sene amma ala in lamma ta du fe daw sana oh this is a dangerous something is happening kana tala ji du fon imma la kan je do run de daf ne family ti da wolu ma je tu amma jo le kan ko dela ara tu fe fam puda ku fanji du re sana da mna ko ti da wole enna di ti ni aftawni hojjatti aite jolle fiddire manatina e digalgala mande salana ture e fugal ture
wajira baani
hojira baate ga infakada ma gafa sana ala dubbin kun daga habu family la aka mana ke san hegeta jolle ke san kaba jirani e sinis baate rufe jolle fidde manatina e de an galgala ga karunda de me rufe babura ke sa de me rufe yannun babura ke sa baye safar ga ulannun di malta ta malta ta ta jatta nan jira di kan natti kolfa ni kan na hazana
dara fatanit
dara ma tay ka wam ti ni binu tukufe tukufe la bituna ba sa male ni kufe suni mata ke nya fala ti bu e ole di malta ye 90 degree at malla fada ye ni isa ta 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 ye tu ji de me namma ta ye jana ma milana ma toko toko jira kani dagan face iramiti that hurts a lot of people fa department team policy na chwatti nunu lale no berati kumani no rabbi sambise achi gen namida no kan no jine acho jatanu world trade big thing jada mani tiketi no ken name wa ambala an kullu ranga o ei nelalam na namni yo sintami sa cancer okin developi wana kana gawate permanently achita e hakamate compensation in kana maf as hakamate if they don't find anything every now and then you go and check yourself nakara
kunegai awara wangu bata dara sana bunyani mfudachu kam fafakate ni yo qama ke sanke satti rakina umera ta ejachu
exactly kana bi amma wana gaugati ko tijeru nalalu waqli nagar gare amma wana nagar umanjira ga
asratto bazinab lafti hoji ke san sanaga bala sana boda debitani debu yu yadofne
yadofne na jarinisi de bi ani right when one torbito ko tsufameti torbito ko boda lafti sun taragame maskoti taragame doskin taragame computer taragame trafu fame maljorame de colors back devini akadri to jachun dandeng right away tute nesute nesute ne building ko out of normal denu hojachun dandeng my department was closed because of that for permanent department in aniti hojachun suni ergi balansun bue kun argame lamata de bani him banne atuman chufani nana denu kan achige hojachu orisa kenani tsatrotabo tsatrotabo sani ita compensation barbaru compensation kenani bi the amount of aggression very limited kofa de bisani kataram
ise no
ani tsambe tsambe ani
malif kunte
malif touristi la mo injuru amu manjuru touristi na ke trading flori tabate ila la dur enu nigdin sun hojjata mo foki rada bate ala jeri nagada nu ala jeri ba insel jeri ni iye nu ala odi gaje manu europa ra dufe asia dufe china ra dufe namat kuma sani bai ku fakali kan elalu da amma they cannot have that kana hojjatu min jiru atman chufani departmentin ko atman chufame amma wanan kabas
asratto bozenab ga kurifanna gudda ture addunya fiyu america hokinne new york ofan ture isa boda jirenya tamititti fufe
baro jette ani ergina che ademe compensation ina kafala niro chika e treatment in fudde mal wa unde che sade me lale sala an nagata e fayata u kan ko arge jeru ko jibira apply gore ho jibira gada chuma safara sana ke satti ho jibira ro jata jira since then ergaba sana ati o jin kan ko jibira tige dare na so jata jira
jirenyu matao amam jijirame waye bala kana
bada ge dare menanni nama alat ini nuyu kan acuh garden wujud hodjan ni. Orang guna dandanya nikam ni New York ini berada ni nikam Florida tinggal ni nikam family tajin kara kara berada. Nampak mak kan sawah hari kan acuh berada hodjik abudat. Jole saat ini se orang saat ini se kubat kan ada jira. Rakan ada untuk itu. Even though compensation ini le hatenya normal. Family berarti rakan ada untuk itu. Jole nuyu jatuh dan karakarabani toko toko jabatan ini kali ini toko toko jual kabaniru gara gara lebih banyak nara buaniru alasan.
Esen o acuman turajat tani malih murtefatan malih indem.
Ani erguman biya koti ufe New York nandira New York nandufe New York bahen beku New York nandem macam ni sakka inhas samne. Safaring uti anji buyu bih darim beku safaru macam toko kesan ta amu wana oga kan unda.
Wagamek.
Oh, wagasan sama gayro.
New York ke kaisa gajrat tanim?
Jolen ko is wagasit tala sa dibid tani. Uno noon dinu akagari jira community dani si varitne wal birajira. Yuro aja ingiratu. Ako magari ingirat la wamti asin na ba subada ingiru jere kumanas sabe. New York si wal barera di chula fat ya gatera.
Amma na no balance unga eh lafawajira ke sanduri yero argitani. Gamoy kurguda jara mera garu maltu sentira gam
nande makara sana stock exchange biralan daru akaduri opening duri makina ram biradar bit betat mirgat jala daru dande samma karantu fame isumaryu police tabate kara sana makina nimbo because of security purposes jada nikana hojjetani andien kara sana gidonda namba halanda ke jara security dugche salama ka jere brother ba I go around the building in Namlala nama ande ku yona genan lu bisa nam nam be ko lebara njiru toko toko bichuram badana ti tola safarum ti suni I love it go ga ku da sagalino jaddach
kunundum to darbe wagga digdama tay New York ar afi New York ero sanata mitilaltu
rabbe ki fatwa janu janu ki rehni ala sana bada easy way kare salpada bada salpada walikidema walikrufa waldubisu majira ergi balansu bueka e safaritonis namnimis figichis gergerunis tu itigana tarufe insecurity way ta akem akaduriti mit
ofratta manta tunjur
ya bitu insecurity taruf ramma safaru masana no jadda bada rafa gomiti blocking mahunde ke sama security darun alk policy blocking blocking tan alk amma don't juri adni kana bare chite safar aja rajite omta tam matti jiru omta jam badan jiru ala san arbit naga naga ala san undinu amma jinne wa danu daf e gu danu jira insolatu ka ko famiti touristic federal plaza ni sa chi dira wol buke da safar risun sa big building kan immigration kan social security daru jira government office ana gennan barecheni eku so barasan kun kuni fi niduri bada wali rafagoda bada wali rafagoda
sambata har akana wagadik damma fasatu yadata me ola mali adattu sinimo
kanan yadan wisa an achi ta batle nama achi kufu lalu namo foki ragadi kufu isa la 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 nake all of a sudden explosion in building isana kae the whole downtown manhattan covery gode yundarati kutton daran balan durat bue lagan namat kan tau isadamni iyu isadamni pigu kanati jopodro jira ma niani lad kuyaru matana adu sanan wadagun dandenyu figa achketa kan nubane namnini kan kufe wal arketade ma kanan fenati be kam turusin nufe utale stock exchange trading floor ite segale basu kinanu tifide gidibouda leftun di dukkan diba hundendeñ kutto safa kanati mit maskotin ken hundi kutto ko fata internet mulatam awara ko fawu disaju baga rabbina gara nabase namalla nus nagaram bayra kamida megadde madanudan baba sana oh by the way kan tusitini rafa de hoji you are gadde achikesa ningi masana kesa floridi demi tokko demi la marra kabna taka chini achira kabu about 6 months before that opening iture hoji opening iture apply gore hoji argatte achit transfer ina gochura ala lalu orinsa difference kabu sakan ko samman hojedu Aye, no difference in kawan. Walau nanti wajah dasman tak ada, rendi se. Nampi akhir lagalan suri. Nampi akhir terjun tu jarum dunun uman. Jolang keng. Alam kufotin kufani. Rabbin nampi saya cukupkan.
Jiratan magalan New York asof zizne kabiran. Obo Salamon guttata ittafajat amu. Akasittin guya fulbana kutatok barakumalamaf toko yadatu.
Guya kana ga waggadi damadura kukana ture. Ero September 11 biye lafambe ka debite biye tinin fayyiti fenen ture. Baye dukana ye ijayna gatini olinilalu ola kenya ojin ol sadacha tureka.
Guya sana adumati ganama ee saturtan.
Anin gafal sana kutat ashi dibya wakka hara dibya wan turefi biro linne garu manako kesata ye tuni kitaba dupisu balankun gawsa dage TV gafan banila lu abitte sana gafan arbu dugu manate fakkane sa bode daga gara nano sana da kuya le la lufi garu ndande nye fuli na masgari ture kakana tiyada daga hero sayo dira diyo.
Lafti gubate suni waltan daldala addunya sun lafa sinjirata turtan irra fagoda?
Lafa sinjirata turtan irra fagoda. Garu laf uji korra baje fagomiti. United Nations ni kesanot jechature maedi sadifu anakayote kanine nurra fagato.
Ega gafasi televijini bantani lalu kesandura namarra ragesani?
Iya, ada mana aku tu bilbilenat time garu gafani. Tibi banila lu, ero aeroplanin suni buildingi sana rukutu narge, duga nanti fakkan ni, filmis nanti fakkate, namu tana cipetat tibi kuni yada ture, dubartini ojeno jadu, nama tupia tibi zaru roman jadam tia kandina ojeno jadja turte, mucanshe garuma kanshe te, kate amman natako kisabadera, Mucaan she acik buildingi sana rakyat she nujetu ni ya di mata aku kesepi, of course acik tu tu si, jauh she lama kapji abang abani daya kesi wajib tin deh ni, berting kuni, garu gaf she watu kutu kasur tu TV ratina narga male, duga duma ergasi jano larki nempel, kane ya datta.
Ega akan nama biya nama magala ke sayu doa kani orkit, donam nitibai atut. Balang ye roga saati sanar, ye ro sanar, dekik ah sanar, mali adan?
Luka dupe cufta nani, ye ro sanar, ye ro ni fula nama argu biya ni kesa waga hama kanan sabote jiraku na kefakane, biya kote devi u fatu matako kesa kufature, garuga sunta inafe, yona genji.
Ye ro batala sanati wan sunta e, kuta United States dobiran na kejirat ajata ni adan itu?
Well, actually, ani akasi yani immediately wanti mataku kisa dufi hada mana aku jinasof ne garu mati ati devi na kanje guture saato Kenya na yada da sabode gaga fa tupin kapana de me ilala de mu ya disuni immediately wanu mayani male rakino chenne
ati wa rakesan mana ala jiru turanje chuda ganamasan
ati mana aku yerosi nursi da alkanu jet Lafau jiti kita ni berbentuk tempe. Of course, ane sih more riba kisah kain kita waktu pisah tu rek. Rokopai, balak kasih argen bebo. Lama tamu biya buda kana rati wanak kasih ufaj ayan ne. Kana si luan wan kisah tu reyu gara dua tu bebe. Atamat kan yada tu re yadu. Narak kisah garu bayi na ukone yada.
Hati warna kesan juru bulani ganamak et debi udaf karan cufature atamiti ingara mana atirufan.
Hati mana angko gara norzi gara badi yati ujeti manni kenyas badi yaki sejira maili shantama la olfagata sefijiratu gara kenyat de murra kenan kabuture garu rakonsa atamiti debi da kanunam alati atamiti debi na motabiyya kanawti ujeta Atta mikina ilalu yada jidu khasne, mirrati mariachu kenya na yada.
Ega ibalasa na namoni gesi san kesa, kan biya ala wanjira nife chu kesan?
Duguma, kan biya ala kesa wanjira nife stoko kana. Halamata mo ante na dibu kanjuru ane areda ko yorobaji ya muratu. Adimana anko laki ati areda kana muratu male nanjati. Duguma nandide garu kararati gafane ilalani baye nashakuturani.
Kambira lami Ethiopia balasa na kesa duwe juru turan wa yadat tujura?
namni ni yaada jiru garuu advantage ni namni biyya keenyaatti argate yoo jiraate guyyaan sun akkuma sila sitime guyyaa waggaa haaraa Itoophiyaa waan turee fi namni baay'een day ofiisaa fudhatee mana ture.
Gamoon rukutame kufee sun lamaan xayyaaraan jechuudha. Iddoo sana yeroo deebitanii argitan maaltu isinitti dhaga'ama?
Dhugaa dubbachuuf iddoon sun isuma durii caalaa iyyuu bareedee miidhagee biildingii akkasumas hojjetamee bakka bashannanaa ta'ee miidhaga. Garuu yeroo sana namoota ture waan taaneef yeroo hundumaa gaafa naannoo sanarra darbu kan mataa koo keessa dhufu guyyattiidhuma gaafa sanaati malee biildingii isa miidhagaa kana miti deebi'ee hojjetameera. Lamaan kana duwwaa miti biildingii shantamaa ol tokkofe garuu deebisanii haaraa ijaarame.
Egaa yeroo namoota biyya alaa ija addaan ilaaluun akkama turee har'a waggaa 20 booda inni kun jira.
Dhugaadhuma yeroo sana gaafa yaadne boorri guyyaa akkasii arginaa deebinee jira kan namoota biyya kanaa wajjin jiraanna jennee yaadne nama biyya kanaa yeroo hundumaa nan galateeffadha. Amma ollaa keenya wajjin hojii nyaannaa hojii dhuunfaa wajjin gammannaa gadda keenya silirmaadha. Deebinee dhuma akka seenaatti waasofne malee rakkoo dhumti kun waan jiru natti fakkaatu.
Sababii sanaanii loltoonni Ameerikaa Afgaanistaan turan yeroo dhumaaf waggaa 20 booda deebi'aniiru jechuudha gidduuma darbe kana keessa. Deebi'uu isaanii wajjin wal qabatee balaa ga'e wajjin fooyyeen argame jira jettee yaaddaa?
Kanama tokkotti waraanni dubbiidhuma deebisee hidha balleessa malee. Rakkina hiike dheeyyaadu rakkina uume dheeyyaada kanammoo kan isin jechuu danda'u kun waggaa dheeraa waan mataa koo keessa ture naatoonni Afgaanistaan warra Ameerikaa qopheenni biyyuma eessaatti iyyuu amma biyyi keenyas waraanarra jira. Waraanni kun dubbii hiike dheeyyaadu yeroo hundumaa taa'anii haasa'uun dubbii hiikaa guddina keenya kan agarsiisuu danda'u waliin mari'achuu danda'uudha dheeyyaada. Waraanni kun dubbii hiikee deeyyaadhu.
Obbo Salamoon Guuttataa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti jala bultii ayyaana bara haaraatti gatiin lukkuu yookaan indaaqqoo tokko giddu galatti qarshii 500 gurguramee jira. Jala bultii ayyaana bara haaraa 2014 namoonni dubbisne kanneen gurgurtaaf bittaaf gababaan re'ee, hoolaa, qotiyyoo dabale oomishaalee gosa hundaarratti gatiin dabaluu dubbatu. Magaalaa Finfinneetti gabaa horii haqaaqii fi giddu gala gabaa kuduraaf muduraa Ayilee Gaarment deemuudhaan sochii gabaa kan daawwatte Tsaadaamtoo yaada namootaa walitti qabuudhaan gabaa sanuuf ergitee jirti.
Itoophiyaatti bara 2013 yeroo dhiyoodhaan asitti oomishaalee garaagaraa irratti daballiin gatii akka jiru namoonni bitanii fi gurguran kan raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsanii jiru. Obbo Tasfaayee Leencoo namoota giddugala gurgurtaa fuduraa fi kuduraatti qullubbii osoo bitanii haasofsiisnedha.
As shunkurtii yooma gabaa kan ayyaanaaf waan nuti bituudhaaf hin dhufu. Shunkurtaan isa darbeerra baay'ee dabalata qaba. Barreen gaddaarra barana baay'ee dabalee jira. Wanti garaagaraa wanta akka hanqaaquus wanta akka lukkuus dabalanii jiru. Re'eenis dabalee jira. Gabaa barreen gaddaarraa fardaa lafa wal caalu baay'ee. Shunkurtiin barreen gaddaa faasigaatti xinnoo dabale malee birrii 15 bitaa turre. Har'a birrii 38 bitaa jira. Kunoo birrii 38 hin bite kana. Difireensii baay'ee qaba. Shunkurtiin barreen gaddaaf baranni walittuun waluun fakkaatu. Lukkuun barreen gaddaa hanga 550. Har'a immoo hanga birrii 800 hanga 750 bitaa jirra. Sangaa biran naqne garuu ani re'ee fi hoolaa ilaaleera suma naannoo kana ofitti naman butanii waama xinnoo ishee birrii 4,000 birrii 5,000 jedhu naannee akkuma humna keetiitti barbaaddee gaa hin bittaa. Inni isaa waaman sodaachisa baay'ee amma 2008 amma 2007 si waamu. Yoo humni kee danda'e hin bittaa yoo dadhabde immoo dhiistee dabartu.
Torban lamaanas oomishaalee hundarratti gatiin dabaleeraa kan jedhan ammoo aadde
Beeteleemi
jedhama. Haalli amma jiru baay'ee ulfaataadha. Guyyoota 15 dura qullubbii diimaan kiiloogiraamni tokko qarshii 20 hanga 25 ture. Amma garuu qarshii 35 hanga 40 kan jedhamaa jiru. Amma ayyaana irratti baay'ee dabaleera. Kan bara darbeerra baay'ee dabalee jira. wanti hundi dabalee ragatiin isaa barbarreen qullubbiin garmaleedha kan isaan dabalan garuu saba maaliin akka dabale hin beeku. Obbo Tolasaa Battalee qonnaan bulaa naannoo Aqaaqiiti hoolota furdisuudhaan gabaaf dhiyeessanii.
Gabaa ayyaana isaan dhufee hoolota fide hoolota manaa hin qabaa horsiise akka barreen gaddaa ta'uu laalu akka barreen gaddaa ta'uu gabaa baran ammoo baay'ee das namedha gammachuudha. Barreen gaddaa 4,000 barana 25,000 hanga naannoo 1,800 irree gurguraatan jira. Yaa ta'u malee bareeda baay'ee das namedha nama gammachiisa barana gabaan tasgabbaadha quufadha.
Aadde Azeef Takkaallii namoota dhaaba re'ee keessatti argine dubbisne keessaa isaan tokko daballiin gatii kan baranaa kan bara darbeerra akka cimaa ta'e ibsanii jiru.
Azeef Takkaallii ibaalala.
Azeef Takkaallii jedhama re'ee bituufan dhufe gabaan gatii ittiin wal bitee gurguraa jiru kan bara darbeerra wal bira qabamee yoo ilaalame garmaleedha kan dabale garuu argamuun isaayyuu waan gaariidha jedhee yaada. Kan bara darbee qarshii 3,000 hanga qarshii 4,000 bitaa turre re'ee tokko amma immoo qarshii 7,000 hanga 8,000 jedhamaa jira. Magaalaa Finfinnee bakka garaa garaatti akka naannofnee ilaalletti jala bultiin gabaa bara haaraa kan bara 2014 kan bara darbeetiin gatiin isaa haalaan dabalee akka jiru namoonni bitanis ta'e gurguran ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa turan namoota daandiitti dhaggeeffattoota keenya kanneen ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa ayyaaneffattaniin bagattiin isin ga'e jecha wallee ayyaana waggaa kanaaniin sagantaarraa goolaba sagantaa keenya booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
tole 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 tole